mimi nilikupenda wewe tu.
Kukutokea ndo mwanzo wa picha, sijui kudanganya na kuna siri loficha. Si yangu ya mziki la kumiza kichwa, ndo maana sometimes kibedi tunatikisa. How come na haso kitani hawoni, kupeleke majengo sokoni kwetu downtown. Wako alhabibu umoni, tulivu hata kiwe kwa kidole jichoni. Penzi la kwa lishahamu, popo tulipo moni takutumia salamu. Bila pesa maisha so matamu, suzuni kio kisikia ni mieme Dar es Salaam. Baby zote shida tu, nilikosa ira badali mchoki ku. Doni kachapa gu, kutoka kwetu Central Zone.
Nilikupenda wewe beautiful, mzache mawe still beautiful. Mapenzi yako wewe beautiful, taruri nyumbani kumona kiripe. Nilikupenda wewe beautiful, mzache mawe still beautiful. Mapenzi ya kawe ujuifu, taluri nyumbani kumona kiriku.
Isia za mapenzi zifike popote ulipo, lini laza na kidalipo. Changu cha mchuzi mapenzi mpaka koko riko, bafuni jikona kwa korido. Matamtam, babe, punguza complain, tondele kusmile na tugonge champagne. Sizi no style and I'm gonna do it again. Menipa na mtoto tunachofata kuja ukwen. Natural unavutiongi na anameza vipinch. Player heto shatamani sasa umeanza kusnitch. Wembeza ki superstar unasema how tag. Nanuna Instagram warembwa kina hashtag. Babe, wendo bangu wa maisha, takutafutia mpaka usiku saa tisa. Maisha bongwa kili kumkichwa, wapeke na ikuweka profile ili kupenda
wewe beautiful, mzache mawe still beautiful. Mapenzi yako wewe beautiful, taruri nyumbani kumona kiripe. Ili kupenda wewe beautiful, mzache mawe still beautiful. Mapenzi yako wewe beautiful, taruri nyumbani kumona kiripe. Mimi nilikupenda wewe tu, wewe tu baby. Nilikupenda wewe beautiful, mzache mawe still beautiful. Mapenzi yako wewe beautiful, taruri nyumbani kumona kiriku. Nilikupenda wewe beautiful, mzache mawe still beautiful. Mapenzi yako wewe beautiful, taruri nyumbani kumona kiriku.
Jeff Master.